Mr. Officer, Mr. Officer, Mr. Officer, Mr. Officer. Woo! Pole Mr. Officer, nimepiga 50 kwa 30. Even in melet meeting flani, na sai sina wakati. After nipite hospitali, then kuna ishu flani mbagadi. Then nileke pale hali, nafuata flani ganji.
Agani ingine yo kijana, excuse mezgia mingi. Mikizema tuko corrupt, sinanza na nyinyi. Leta ufunguo nani, na ulete pia driving. Leta majina nani, na ulete pia license.
Sio hivyo mkubwa, kila kitu nasema ni ukweli. I swear on my mama, mi sio tapeli. Piezi barabara ni mbaya, serikali wanafaa kuzireview. Alafu nimekumbuka, driving nafaa kurenew.
Barabara sio yangu, simulisema serikali tosha. We hata usiongee kijana, ukona kosa juu ya kosa. Aisee toka inje, na wache negotiation. Ndio ile gari, tuandamane, tuandamane kwa station.
Hakuna aja iyo, tafadhali, Mr. Officer. Wakenya ni kuelewana tu, Mr. Officer. Kuja ndani ya gari, tuongee Mr. Officer. Tafadhali nisaidie tu, Mr. Officer.
Unajua pale kwa station, utalipa nyingi zaidi. Na wakipato kuna makosa, hata watakuita gaidi. Ukiwa mjanja, nipateo janja tu kizidi. Ama namna gani, umejipanga kivipi?
Tumalize history hapo since indio niko nayo. Nuniweze kurudi hali since niko nyayo. Na in case tuende mbele, unajopoa itakufikia. So chuko tuiganje Mr. Officer, watafikiria.
Nikianza shida zangu my friend, hautamaliza. Nyumba za kurutu mbovu na wanaishi kwa giza. Tulipewa kazi na D, yani tumikia. Utumishi kwa wote aje, na nani anatutumikia?
Iyo wax mnafanya manze, God I will bless. Nilisikia iyo risto manze, housing still fresh. Hey, nafakuwa juu, kwanza nothing less. Nampigana nangi na sisi, mnataka to the best.
Uweli, umetoa maneno kwa mdomo yangu kijana, bila pressure. Minta shuka hapa lagini, leta iyo pesa. Pia ujukue license, na ufote sheria.
Nimesikia sana chan kongeze do, na usalimie samido. Asante mzae.
Mr. Officer, sina ubaya nani. 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 Mr. Officer, sina ubaya nani.